agaronibe wandibanga wachuko moyo onumiza nyo nawe atengo manyi sikola ndiwaka zo mundu akufenyo wendio singato chanu mya murungu kati okuva chonkunonya nafunyeyo diru kabenje bana batwala masanga mbamba dugaba kunganyiza jebangu samu nyambe funira emitwalo kinana nendenzi wabasajja tupange pange ndabe ngambao sondera nnyo kulota nga nkugulidde emmotoka okulumula kati ebibadde ebirooto olabyewo ebifuuka ensonga yitayita mu byangu muzungu wange vayo joli
Sajja kamba kowe sigwa kawansazi twakirwa funye bizibu byomusimbi terembo omuganzi omukwano gwongu koye gwa busere sichagusobola sente lwetaliwo mama ngalabwe kwawo walabanzi tebyerwa songa temukyala nkwagala olonalo magazi buge mu matumbi nga nyini sasira yuzi wansabe mitwalo kyenda Sansubula, zakwera womu matatu mubiyumba Karoli muzimu, sizili na wabuncha wonchawe Sika mulenzi, ze chonga senyo chibuze Oh, unjagala kodinali Kufumbude, chonga senyo chibuze
Omukwano gwenku omungi kati kiki
kati bakirincha tebachagendeka bachira kama yembe kusiri.